You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
Ya, Samoa se o tu pele, ya o ma fo tai mi amba tali eta to proclam masani ai ile ya so lulu. Ile iva PM ile so lulu PM e longo pili e se ta to tu nu. E me lu tupu. Ya me sa tupu me o tupu nei mai chau. Ya, fa talo fa tu to ona mangu ti el nei. Ya, fa mi to ona ne fia fia. Ya, fa fianga, pespsenga. Ya, watu ta to fa sa longa. Ya, il tato COVID is full with one. Ya, fatalo fatui. Ba ima malu si tato nu, to mam tinama tua si tato tunu. Ya, fapea, ina ufenga nga tofia le tua. Ya, olo o fa falle malui, fatwe taulanga e fia. Ya, wa fa no no munu, wa, se manu ya o sa moa mon tangata. Talo fatufoi, e tupu mae, fapea, falu polo tofinga. Samoa ma ainga malatu tama tama ainga ya lusonga tu mumpule tu amala tawa ainga taima lwa fonti ma lor soifua ma lor langi ma tu ratoa ma au fu lo le tunu ya o lo o fa fong mai le fia fita tu proklame ya fa talo fatu le proklame ya tu oto ya tato Pesel nei, mai le kolisio avele. Pesen na soai sa moa matalasi. Fifianga mai ile five stars. talo Samoa ya o pesipisenga faa no file mwene ya fiafi aso malo lone ya Australia ya malo wao fea munga luenga lo fea ngayene ya so ya pena olito faa lava mpe olo faisine malo longa ya malo asesia tutat proklame ya te oe ya faa fifia oe lo motam lo lawa my sweetheart from Five Stars. Yeah, pesene la taina tu mole fiona ya tangalo tea ya ole tu pusala fai ya alaus fiona de fau ya pe fal tu mole ainga ya pe spon na on nemo o em lai
malo lo bol fasau bol fur fi fi fa tsbali di piafi chal chal pese bol se tunia mes fur de tonga ya to po Mas foi nesse foi o tufa tinha foi essa cala metor foi foi boca. Ele correu foi ele se aguini. Mas foi e ele tô vendo só vi como ele vai malo ele tá foca. Malo lá vale fifi. Mas foi ele correu foi ele se aguini vai. Ele tô toma para malo ele tá foca. Ele se a Jay Noia.
Oh, We have the best hits from today and the very best of country.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
And those tracks from the early days that you just can't help shaking to.
Oh, I'll shake it on.
All here live and local, 1FM.
We all have our own purpose in life, and it's different for everyone. It could be looking after the land or bringing smiles to your customers. Maybe it's building a dream home to raise your family. Maybe it's to keep studying and learning, or coaching and staying connected to the community. No matter what you're here to do, GMCU are here for you. GMCU, banking with purpose. Visit gmcu.com.au or speak to your local team today.
Station sponsor.
You have two new messages.
Hey mate, how's the staff hunt going? Call me back. I heard about some government wage subsidy if you hire new staff.
Hey hun, our business could qualify for a wage subsidy. Can you check out jobs.vic.gov.au/fund?
If you're a Victorian business, you can apply for a wage subsidy today at Jobs Victoria. Just call 1300 208 575 or visit jobs.vic.gov.au/fund. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor. We all have our own purpose in life, and it's different for everyone. It could be looking after the land or bringing smiles to your customers. Maybe it's building a dream home to raise your family. Maybe it's to keep studying and learning, or coaching and staying connected to the community. No matter what you're here to do, GMCU are here for you. GMCU, banking with purpose. Visit gmcu.com.au or speak to your local team today.
Station sponsor.
Ellis Yarns and More is the Goulburn Valley's home of all things knitting, crochet and more. We have the area's largest range of yarn and anything else you might require to finish that special project. We can give you free advice and help with patterns, and we will not be beaten on price. Come in and see us at Unit 1069 McLennan Street, Maroopna, opposite the Water Tower. Visit our website, ellisyarnsandmore.com. Give us a call on 0491 011 105 or find us on Facebook at Ellis Yarns and More.
Station sponsor.
From the classic 60s.
Hey Jude, don't make it bad.
To the awesome 80s.
We gotta hold on to what we got.
And the Goulburn Murray's widest variety of country music.
You got no way to hold.
Live and local, this is 98.5 1FM.
Yeah, na samo. Sita to fasalunga na fapsinisi. Yeah, o etolo fa peona langolongo inel nei ala leo le 1FM. Yeah, ol nei tula. Yeah, fa fo maya ile telefon mai samo el nei yesu au na tu tipi au tanga vaya. Love day.
Oh, te fatalo for the tato with the door. Tato feel like for you, see my elephant, funga. Well, I've been found to hunger, but it's too a lot of the sweet tattoo late to an eye. Let off on a waffle from the toy of CDPL or waffle the finger my law. In a fatino, the side it linger post the commission suet. Po fena mafuai le fa'ale tonu le pasese mai Brisbane, Australia. O to tele ai nisi ua mau le siama le fa'a mai COVID-19 furuiva. Le ua ulu fale mai i Samoa i se malanga tongi pao. O le feilo inga atu istala ma le suite ta'i le solua na au mai ai le atu alalo. Ma le finangalo le suite ta'i e fa'a pea ua fa'a tamala le malo. O na saa tatau na bave tapu ni alo tatu mutinu atoa. Ine ua mau e isi uenga po test. Le a fio tangata mua mua e toko se furu o le pase se I si amor fa mai.
E a lo au sin mia tenu nei. A fai o le fai na malama fa atoa. E a fuhi mai e a tato tangata sa a lue fa mai tenu. E a o le ala mafu a lo a mua malama mai e pasi a inga le inu nore. O le vale le lea. Le a lao ma wape wa fia inu nai fana utia. O le sinin tangata nei a o le o maua i Australia a le tuua lua o Samoa o loa a Fiatiama tasi nei tu sa tau sisila i ei foe i a le tatou mano a o ringa mai e pei e o nisio la tau nei sa pai la tu test i Australia fasu manu i tula le tuua le fai la malanga
Sui te tai o le tuangai le tō whāla uofo nua fesiri i whanatoe pia la uofo, Meredev. Ai mai le asa tofi o mawai na mawai ulua i tangata e tō hase furu o le pasese mai Brisbane i si amo le wha mai COVID i sifuru iwa. O le taunu ungo su enga po o test kua mawa i le aso lua le neiva yaso. O wha mawina ai le wha o popo peo tangata ua mawa le si ama. O lua sifuru ono neile au wha inga ilantou o wha maonia ua fia. O le toa lua sifurutasi o tangata o le pasese mai Brisbane, ma le toa lima o tausi soifua. O lo ngā lulue le no whanga whaapitoa mō tangata ia afia le wha mai. Lea o lo ili mō tanga ase ngase o tupua tamasese mea o le mtotua. E le italo ina i tūlanga masani se whiloa inga le whaatun silo le soifua malolo ina. Ma le te teifono le komiti o whaavlevi whaafosei matu sitala e wha ilo ai. Le wha o poponga wa iei nei tangata wa afia le siama. Oni feilo inga e awa no aile vasili, e tulilo a inga luenga faa wawa pui pui ngoro tātu o tunu umai le faa mai. Ai ole awa faa ilo ala mta ngā luenga la suifua maro lo ina e se faa sara lunga faa la waitele. Ole asa tofi nei, ole ato e faa awa waile faya o tui pui pui o le COVID-19 fruiva, mo ila antou ele imae atu e lua. Ole a ngā luenga le ao fiaitanga tamaila mātutua e se frulua tau sanga malunga atu. Ole asa tofi e toe te talai no atanga o vavao le faa mai, a wāwha taunga maisi a ounanga mana umia, mai le varu le tai au e o i le lua i le wauni. O tui o toi wha au nei e amta mai le varu le tai au e o i le tasi le auli, ma o le a wha tino lea ngā ruenga i wharemai wha i tū malo uma, wha pere wharemai tu sivi, ma le maunta ngā se ngā se mato tua. O lo tari a nei le taunu unga su e suenga wa avatu i New Zealand, e wha mautu ai po le variant o le Delta po le Omicroni, wa fia ila tau o mau e siamo le wha mai COVID-19 maleiba. O lo tu mau peona sango le mūru tātu o tanu, e le isau mai e itua i ala siama e tūsai o le lipoti le tamai, ala mtanga aruenga o le soifua malo loina. O lo nawinga wana o te tonu lava o noo fuanga wha nofo isea, ma le noo fuanga wha apito e le wha mai mtotua o nofo i nei le siama. O le vaiasu neina fuafua e tufa tufai le isi fesoa soa ni teo tupe le malo o pasia le tala autua le tupe mua. A le fai ngā malo a le fatua tua i le atua saa mo o tasi. Pei ta ea yeile telu tonunga wa toi toro po lea faa moe moe. Ona o pui puinga o faa malo sia nei. Ona o le faa mai COVID-19 furu male iwa ma le aa fianga o nisi o le tatu. Tino. O faa iloa le minstao pisi nisi i ala manuia maleipa. O le fesoa soa ni le nei e sa furu miliona ta laa. O le aa faa sa fuantu i le sidia le ono afe company i te tono le tino. O le aa lato mawai ni se le ni e fesoa soani i le faa ngayo i o lato upisi nisi ma fua i aa fianga o le faa mai e peo na pesi ai nei le lalunangi.
Ia o le aa lawa i elfo fuanga o le aa la o le aa matana tufa i a se le ni ia. I le vai aso fo le vogo umanga apuwe le ka peneta le vai vai ina le iei. Ia ono to teleo company. Ia o te loele te tele fu ilani se ele ni tai peo iei, o le average ala iei pe afe vau se lau, afe lima se lau ole. Ane kampani matulanga wapena, ia o isi kampani e o watu mwana tai fa pe tai lima ala tau kampani, ia ngata tai yono afe. Ia longo winga ngale fa ala ise ne mafai one tutongi ilalo le, o le fufuanga le almano. E fa penga fwoi partnerships ma isi miena o ma isi pisi nisina. Ya engata la vai tai lima ya la isene ona isi company o va tu tai se fulu ala to la isene ona isi ese ya ta bela nga ele tele ila ni se le ni tai pe ol vai nga le sa tu fai lima milion nga le a le turisi
le ale si si la wa le fatu a lima ono masina tal no se mai ya le fatu tu ile tu sa mo o ta si ila na fai nga malo. Ile tulanga ya afia nga ole tunu ui le faa mai, iwa ele ngata afia company. Ya afia fo ile ya tina utulisi. Ile lumana, ole fuwa fuwa nga alua lumambao. Pe a faa wa upea le faa mai. Eono yeise tulanga e sisila e ile malo e si ile fsoswani nei company in business. Iwa ale la tu te faa fai nga alua nga ina tangata. Ile fuwa e benefiti ya ile tatu wa tulu ia wa undanga ni teo business.
Ya, olea ua matona sao ni uni ta pepernanga mole mole pache le ole le luas fulu lua lua luas fulu lua to ya fua fua la ti tiro ma lo inifso soni nga me me fafu ya pe ma fai ona to e fata lu ula le fua fua nga pe isi si awa le feo mto sa idi ya ya a ler na ya na bai fui le ur ma lo inisi awa le fso soni e pisi misi le nga te itulanga i tau au nangan malo isi awala isi isi. Ia fengtana longa tona mta fayo itonu na le alminista o tupe. Ia te tertonu e yarte mia mai itonu kapene, tan fatar noi na leon mta.
Le fionga le minista o pisi nisi, ala manuia maleipa, le tofa le atinuu Wayne Soiano. O le tufesili o nisi tanga ta fai ngalwenga pe o le tapu ni o ngalwenga uma o na opui pui ngai polo wa inga wavao le faa mai. O ni aso malo lo faa ni malo. Wa auma yeise faa mani nunga o lea tulanga e le ofisa sili o pulenga o le mta ngalwenga o pisi nisi ala manuia maleipa le sunga pulotu Lyndon Juling. Ma faa mani nunga ye le o ni aso malo lo faa ni malo po ni aso malo lo mo tangata uma. I le sunga fua e o maido nga tutono le neiva yaso lo fa awa upe o le tapu ni a ngā luenga le tātu tino u ma o ngā whapea ma le wha ngai o i o pisi nisi o na o pui pui ngala ma le wha mai. Se i vanga nā le asurua ma le stofi le nei vāi aso o nā o tangata whai ngā luenga i pāmu pensini o whare tupe, pisi nisi te le tupe, whapea whare te le vai ma vāi ngā fōi wha tau wai i a unite le tise sa ngā lue moni tu nā. O wha ria le official mta ngā luenga o pisi nisi ala manuia maleipa e lea nga vaa tangata whai ngā ruenga, i fua faa te tau o masa ni aio lato o tutongi, o lona winga, e tu mautu tu unga pe a whai tutongi tu la pe tutongi aso. Ai o tangata e whai ngā ruenga i aso, o lo o aia ia ili polo a inga vavao, e tutongi lava i le fua faa te tau, o lona tutongi masani. e fasone ua vai vai ia ile motu ato ponu mo fatanga tanu mai le solua ile tele tununga o sone fo ia nga ia ile tatu o tunu ile stofi be ato e tala le vava u fa malu si nei mo le tunu ato a mo le ono i tula mai le vanu le tai au o ile lua ile au li o le mtanga alwenga o le leo fa le pui pui ma le ola toi fua ta ina o la tu fa malu si nei vai vai nga ina i usita ia ero tatu o tunu ina ia tau tau fio fiai le tumu tumu uma mai le tau langa mō wha taunga. Se ia vanga nā au au nanga mō pi sinisi te le tupe wha mamori mai fafo o whare te le vai, pāmu pensini, mano fuanga wha tau wai le eletise le cash power. E te tau lava o nā ngai mai le tau langa lo mauai ia au au nanga. O le whau tuanga leo leo e le te tau na sopoloa wha taunga mai le isi sone le isi sone. O le fatoa te tala o wha taunga le salua na o umi leina o tavale, tumu tumu fale oloa, to tere na usita ia le fai o puri fonga, a iai fo i e sa le ano i lea iai nga tahua. O le to tere sa tau ave i o latu pepatui, a to tere fo i sa le tau se sia le tu vava. Ma le ato e mata i tue leo leo sone e faa ua vai vai iai fale oloa ma iai nga tau na usita ia, pe ato e te tala lea stofi mo faa tauna. Peiroa ia tai au, soifua.
Ya, yeah, na Samoa, o tatu telefona mai Samoa, ile nei e fiafi. Ya, yeah, na ba tu e tipi au tanga vaya awa alongpu e li e se tatu otinu. Ya, yeah, taina tine pese mo oe na e avel ta vale, ya. Yeah. Ya, yeah, tatu na ma oe lfo e ule ta vale. Ine saonga le mulu wainga, saonga le mu oe, mai faru lave lungo wala. Pese nei motu.
Classic 60s
sitting on the dock of the bay
to the awesome 80s and the Goulburn Murray's widest variety of country music.
We're the boys from the bush and we're back in town.
We get high when the sun goes down.
Live and local, this is 98.5 1 FM.
Active and getting your move on. But a lot of kids aren't moving enough. Active kids are healthier, happier and more resilient. So let's encourage our kids to get their
skip, splash, bike or hike on.
Whatever gets them moving gets them active. Kids just have to move for 15 minutes, four times a day to get instant benefits. For healthier, happier kids,
get your move on.
Visit education.vic.gov.au/move. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor.
The local property market is hot and there has never been a better time to sell. Are you thinking of selling or maybe you're just curious about what your home is worth in today's market? Your Sold Real Estate has many qualified buyers looking for properties across the Goulburn Valley in all price ranges right now. At Your Sold Real Estate, you can expect a fresh, reliable, old-fashioned and proactive approach when it comes to selling your property. Put the billy on and we'll be around for a cuppa and a chat. Call today 5831 6633 or visit our website at yoursoldrealestate.com.au. You'll be sold by our service.
Station sponsor.
As we age, maintaining good health and living a pain-free life can become more and more difficult. Are you somebody who suffers from neck or shoulder pain? Are you experiencing regular headaches or migraines? The Natural Approach Healing Centre in Kyabram has been treating people with these conditions for more than 30 years. Don't put up with pain any longer. Let's work together to get you living pain-free. Book an appointment at the Natural Approach Healing Centre in Kyabram today. Most people will only need one or two sessions. Call Sharon today on 0416 494476. That number again, 0416 494476. You'll also find us at www.naturalapproach.com.au.
Station sponsor.
It's time to wake up to sleep at the Footy Winks Stock Take Sale and save up to 50% off store-wide. Save up to half price on leading brand mattresses, including Serta, King Cole Chiropractic, Sealy Posturepedic and Tempur, as well as bedroom furniture, kids' beds and more. Don't miss the chance to get up to 50% off store-wide. But hurry, the Footy Winks Stock Take Sale is on for a limited time only.
Sponsors Footy Winks, Riverside Plaza, Shepparton.
Live and local, 1FM.
Yeah, taina tunei pese mo na yo ainga umalava mai le motu sala fai. Motu fai mem fai swai. Ya. Samoa si watu nupele. Ya, wa umafuwa taimi. Fakmuta tato mafutanga nefi yafi. Ya, tainatu nei pese mo ainga umalava I nei I Shepparton. Ya, wapefo I ainga I Melpone. Ya, ma Australia uma oe ulo o maua maile tato fasalanga nei fiafi. Ya, wapefo I e ulo ufiangai mga aluenga nei fiafi. Fata lo fatu, ya, fato fatu dat proclame ya te utou. Ya, ai fuise pati o sala, po se upu o le tautamali. Ya, lofa le atua, fa maangalo mai. Ya, poto le tautai, sele na atu yama. Al proclame na mo utou, oe na atua mo mwela le fasalaunga. Ya, lofa le atua, so son mai fufuanga o toe nei fiafi. Ya, pese nei mai a Felice Mikaele. Fa umatat poklame to faso ifo